angithi ngohlala nawe kusefika usuku lokugcina. Ukuphi konke lokho wasushiya kanje? Angithi ngophila nawe kusefika usuku lomthatha. Ukuphi konke lokho wasumlahla kanje? Angithi ngophila nawe kusefika usuku lokugcina. Ukuphi konke lokho wasungenza kanje?
Oh, oh.